Aziki,
Aziki. Entertainment.
Yo, wellness. We run town. Spandan makavilai. Chavalule pobaluile.
Order, order, order. Order kubika kulife mu order. Aziji, bango musoja. No ikome na crossa maboda.
Aziji,
pop kako popo. Nule la mutumesh na kasopo.
Aziji,
live life to the fullest. Shine before it's too late.
Aziji, dope man down.
Aziji,
kuminu ni fuala na bling bling.
Aziji,
flesh and green. Wapala mafebe kama sholi.
Aziji,
kai wikili shapo. Naishi bakai ni maso.
Aziji,
inenda ikeveda. Deidia type to delela.
Aziji,
fresh tap ni mpopoka. Young king inakaa ni nkontoka. Umwe umekusama. No teeth ikono usali kulama.
Yes.
Ukulikoze shinga sangwa kushikonkela. I don't care bonso la mponjera. As a guy kuklosa maboda. Watch the achieve na life ulote. Adi wakinge ile tobu nonshi.
Yes.
Sela se ile tobu loshi. Mugushi pula damu hava pulo feti. Beta fi waliso shapo keti.
Order, order, order,
order.
Kubika kulife mu order. Aziji, bango musoja. No ikome na crossa maboda.
Aziji,
pop kako popo. Nule la mutumesh na kasopo.
Aziji,
live life to the fullest. Shine before it's too late.
Aziji, dope and down.
Aziji,
kuminwe ni fuala na bling bling.
Aziji,
flesh and green. Wapala mafebe kama sholi.
Aziji,
kai wikili shapo. Naishi bakai ni maso.
Aziji,
inenda ikeveda. Deidia type to delela.
Aziji,
smart move, wati bulongo.
Yes.
Nensalu mfwede shachongo. Living thug life finger party. Twina nechidungu mubagi. Bano wambona sonde pala oka. Nimukala lemuno iwe salapuka. Yes, umaume kupopoka. Wula katishi nechisa koe kuseka.
One,
kufunya pono bunangani. Walishi watabulisho bunangani.
Two,
wila lava no kusalika. Patience, pezi na iweka kabarika.
Order, order, order,
order.
Kubika kulife mu order.
Aziji,
bango musoja. No ikome na crossa maboda.
Aziji,
pop kako popo. Nule la mutumesh na kasopo.
Aziji,
live life to the fullest. Shine before it's too late.
Aziji, dope and down.
Aziji,
kuminwe ni fuala na bling bling.
Aziji,
flesh and green. Wapala mafebe kama sholi.
Aziji,
kai wikili shapo. Naishi bakai ni maso.
Aziji,
inenda ikeveda. Deidia type utelela.
Aziji,
Yufiko manda. Abudu banza. Saibiga daikuni. Ela wana inte. The money dole diumu ni A4pa. Kill again in the building. Big man selemani. Gaucha masumo. Cash money parusaka. Igu 115. Ela malume. Bamusi. Ela wana chanda. Drop these upon the gears. We run down.
Exclusive from Afrofy.com. Stay pure entertainment. Drop these though.